Kysse! Tears for life! Nenyoka, hey, nenyoka, yeah. Etek manje wonke amagenge kasi yakhula, yonke into esenza sizidala. Njengendoda, njengendoda, ekuseni njengendoda.
Kwamele nami ngivuke ekuseni, njengendoda. Kwamele kumi imali zabantwana, njengendoda. Kwamele ngibhekele iholeli libe mnandi, njengendoda. Kwakunyile upesha la kuvalele, njengendoda.
Nokusasogola nanempili yasikhathyeda, kwathi sasamela kodwa mfana sihlangane. Indoda uma sibhekela ngoba ngeke uzophindela. Athemba ukuthi udala uzomhlamulela, emhlambe masingabambezela themba kuzohlungela. Nabama khanya fana ngithi babakhanyela, nami sekhulile sengindoda ngiyasanzela. Pushane uhubela njengendoda.
Kwamele nami ngifuke ekuseni, njengendoda. Kwamele kumi imali zabantwana, njengendoda. Kwamele ngibhekele iholeli libe mnandi, njengendoda. Kwakunyile upesha la ngivalele, njengendoda. Kwamele nami ngifuke ekuseni, njengendoda. Kwamele kumi imali zabantwana, njengendoda. Kwamele ngibhekele iholeli libe mnandi, njengendoda. Kwakunyile upesha la ngivalele, njengendoda.
Bubilo bakhi mathayithayi,
njengendoda.
Tamele riphephe mathata,
njengendoda.
Ubani rima shakathata,
njengendoda.
Arisebenze nkathata,
njengendoda.
Phabama ube matasatasa, ubani bubilo bokhethe mawaza waza. Thathi isikhathi sakho ntwana kokho uboye, baba wami wena vele ubamba uboye. Base phindu phindu bobibona, yonke into yendayo wenzeka ngcono. Mdala inkasi yethu sikelele, ngoba sonke sizophumelela,
njengendoda.
Nalenagana gore reng?